datimsafi.com.
Bwana Yesu nishike mkono, maisha yangu bila wewe Bwana Yesu siwezi, nakuhitaji Bwana unishike mkono, unishike mkono Bwana nisimame tena, unishike mkono, unishike mkono, maadui nao na mbele yangu Bwana, ukinishika mkono nitavuka salama, maadui nao waona mbele yangu Bwana, ukinishika mkono nitavuka salama.
Pita kwenye bonde